Oh my jojojo, my baby she looks too fine. I like your dress, your design. I swear before God you too fine. Embe do do do, limelala mchangan. Wani tuliza mawazo, wani posa na juisi ya maini. Yeah, yeah, yeah. Wengine so need for your love, si yo need for your love. Wengine so need for your love, I swear baby. Eje, uko moyo ni for your love. Moyo ni for your love, uko moyo ni for your love. Omo eje,
ade, mtanga ikasana.
Abe,
anaitikia gai.
Abe,
nikimuita gai mo. Kwake ya mbingoni.
Ade,
mtanga ikasana.
Abe,
anaitikia gai.
Abe,
nikimuita gai mo. Kwake ya mbingoni. Peke, only you peke. Moyo ni uko peke. Let me sing for you.
I like you baby.
Omo jeje.
I like you baby.
I love you baby.
I like you baby.
Nimefungua lebo na yendo festival nimemsaili. Goma tebo kwa tebo, vijichovya wanga tumevibaili. Aona mida kwela nshushe farai. Ifanye iwe ndefu kama swala ya tarawe. Ona we unanilipa kabla ya tare. Miakili ya chuu bado mchanga sijabale. Ona we
ade
mtanga ikasana.
Abe
anaitikia gai.
Abe
nikimuita gai mo. Kwake ya mbingoi. Mtanga ikasana. Anaitikia gai. Nikimuita gai mo. Kwake ya mbingoi.
I like you.